mumsen. Osada umasiye ni headmaster was curious ifunzi chagu hima paweka. Misozi sima sova vutu hai hai. Kudanda sigu bili takushi mtumba hai. The fucked up all our freeze based on your mind. Nuga pusa uzafa kapolu. Zulu la pita la sanduka experience. Chali la tijeche za mama. Mafuta na mwele la antu nipo. Antu wa tekia la mafutu. Copywriting DC nan ghosting uzafa kapolu. Pusha zisunde. Ajeda topa japa to Korea. The birth and the world. Balibe hanga tuti. Uve tete moyo sipantete. Uvale zilimbe mafuto huwa tete. You waste your time in complaining. Just wake up and work. Mafuta lina hobi no ya we sanga gubate chomwe sunga jiti. Mafuta mabangita muntu gala hobi mamunzeru. Osada umasiye ni headmaster was curious ifunzi chagu hima paweka. Misozi sima sova vutu hai hai. Kudanda sigu bili takushi mtumba hai. Go na tuga wiende school si ya tonse. Si wonse ya mena na leme. La gamba kasuku la papoka unvetete. Osa kumura huka lepe. La tapito kayese. Soma oza hipula. Uzi kudilandi zoche. Ba usetama ngile juma uzalo wakubani. Bali ena anabara hamayi. Usazifana nize uzamura Yehova. Mafuto wai wondi ntane wendine. Tiweke tipushe zinginis. The strongest battles are fought by the strongest warriors. Warriors try to be trusted. Niga jaba to kondo. Mafuta mabangita muntu gala wopima mumsen. Osada umasiye ni headmaster was curious ifunzi chagu hima paweka. Misozi sima sova vutu hai hai. Kudanda sigu bili takushi mtumba hai. Lighter, 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 lighter. Suspecting. Boom. Oh, sadana, hule, hule, hule. Mafuta mabangita muntu gala wopima mumsenu. Oh, sadana. Umasiye ni headmaster was curious ifunzi chagu hima paweka. Misozi sima sova vutu hai hai. Kudanda sigu bili takushi mtumba hai. Mafuta mabangita muntu gala wopima mumsenu. Osada umasiye ni headmaster was curious ifunzi chagu hima paweka. Misozi sima sova vutu hai hai. Kudanda sigu bili takushi.